Jeans, baby. Fresh man, fresh, fresh man.
Sala usazi wala yikwe bakubike. Ipano yo bajisime. Tosoma mabizi kuwe soma ngabusime.
Sira banga mwagwa ngakwe.
Usta chapat kai wai nemi se mibi.
Every time on namazali musobi.
Ndabanga room number. Imbuzi za marazi twale muka temba.
Tuwai nabiru mwabu higirize wapi.
Mwabu lichimu ama guka.
Nani manyo kubachenda kumbe kuminatano.
Wali tomalako.
Wali wabi chupuli. Bichupuli. Bichupuli jende.
Wali wabi chupuli. Chupuli.
Bichupuli jende.
Wali wabi chupuli. Bichupuli. Bichupuli jende.
Wali wabi chupuli. Chupuli. Chipuli chandi.
Your love was just waste of time. You wine a next, you wine a dime. Low class future ya hula. I'm sorry when you wali mistake. It won't go expired. But you kurenge na zinaba body energy. Na chuka na lava na madala. Level yo na chile kamutala.
I'm sorry but mera wala tunda visa. Nera viraje wandaba. Nakowa
Tuwari nabiru mwabu higirize wapi.
Mwabu lichimu ama gukwa.
Nani manyo kubachenda kume kuminyatano.
Gwali tomalako.
Wali wabi chupuli. Bichupuli. Bichupuli jende.
Wali wabi chupuli. Chupuli. Bichupuli jende.
Wali wabi chupuli. Bichupuli. Bichupuli jende.
Wali wabi chupuli. Chupuli. Bichupuli jende.
Don't over stress, don't go ya. Ni wunaba chiki siku tira. I'm done with you. Good for nothing. Siri kutira.
Usta chapat kai waine mise mibi.
Every time on ngamazali musobi.
Ndabanga room number.
Imbuzi za marazi twale muka temba.
Tuwari nabiru mwabu higirize wa.